Καλό το έλεγα και μισανταγκά. Δύο εφάν ορμό για καζόγγερτεν. Δύο εφάν ορμό γουιτά τα αγγεγημάτα γκαλγκάλ σάτιλα μαουρά καλά ξάτι σαν δίτ με τρεμπάντι διντάμι λαμά διντάμι σαν σοντό με το κόφι. Δύο ή 24 νάιλ σάτι ράτια καζόγγερτεν έγιου για καμνεριάντα. Ρόβι αδόλεση διντάμι σαν γαλμπαρχούμ λαμά διντάμα και σε γερουάν αρκαμνού οδούν για καμνά του γιουβέ το δουνούτεμ.
Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu har'aan sin dhageessisa. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa gubaa keessatti roobi dabre jechuun adoolessa 27 bara 2020 gurmuun hidhatan dhaloota maaraa irratti aleellaa raawwataniin lubbuun namoota 14 duunii fi kabroon jaamadaa'u daayirektarri biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Aangawichi obbo Gizaawu Xurunee ibsa kennaniin kan gochaa kana raawwate fiinxaaleeyyii ergamtoota adda bilisummaa uummata Tigraay jechuun ibsan. Namoonni aleellaa sana miidhaman kanneen VOA'n dubbise aleellaan sun adda addummaa sabummaatti xiyyeeffate kan gaggeessame ta'uu dubbatan. Ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Beenishaangul Gumuz obbo Abdulaziz Mahammed garuu aleellaan sun kan adda addummaa sabummaa irratti hundaa'ee gaggeessame miti. Hidhaan laga bayaa bishaaniin guutamuu hordofee milkaa'ina sana danquuf jecha kan ergamtoonni raawwatan jechuu isaanii Aster Misgaanaa'uu Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Amaaraa warreen yeroo adda addaatti akka naannoon Amaaraa jeeqamu taasisan namoota bakka biraatii dhufan otoo hin taane dhalattootuma naannichaa bitamtoota ajandaa daddabarsanii kennan jechuudhaan kallattiin fuulduraas ergama bitamtoota jedhan kanaa fashalsiisuu akka ta'e dubbatanii jiru. Pireezidaantichi bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xurunee kan kaleessa xumurame gumii idilee 15ffaa mana maree mootummaa naannoo Amaaraa irratti kana dubbatan. Manni maree sun gumii guyyoota lamaaf geggeesseen baajata bara 2013 birrii biliyoona 62 qabxii 7 kan raggaasise yoo ta'u muudama hoogganaa biiroo tokkoo fi kan abboota murtii manneen murtii muummichaa olaanaaf aanaalee walumaagalatti 170 raggaasisee jira jechuudhaan Aster Misgaanaa'uu Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Godinaa Koonsoof aanaa addaa alleerraa kanneen buqqifaman lammiiwwan 20,000 ta'an gargaarsi namoomaa akka isaaniif taasisamu iyyatanii jiru. Koomishinarri koomishina hooggansa hojii yaaddoo balaa obbo Gaantaa Gaarumaa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin gareen miidhaa dhaqqabe sana qulqulleeffachuudhaaf ramadame gara sanatti ergamee jira jedhu. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos Tujubeetu dhiyeessa.
Godina Koonsoof aanaa allee gidduutti lafti kan kooti jechuun walitti bu'iinsa uumameen lammiiwwan 20,000 ol qe'ee ofiirraa buqqa'uu isaaniif gargaarsa yeroo atattamaa waan hin argatiniif miidhamaa jiraachuun bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Maqaaf eenyummaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan lammiiwwan kun rakkoof dararaa keessatti kufuu isaan dubbatanii deeggarsi akka godhamuuf gaafataniiru. Qe'ee ofiirraa kanneen godaanan jiraattonni godina Koonsoo bakka jiraataa turan aanaa alleerraa buqqa'anii laga ce'anii godina Oomoo Kibbaa magaalaa Waayixoo keessa buufatanii kan jiran ta'ullee dubbataniiru. Walitti bu'iinsa kanaan lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an 20,000 ta'uu isaaniif irra hedduun isaanii aanaa allee ganda addaa qarqartee jedhamurraa buqqa'uu kan dubbatan itti gaafatamaan dhimmootii nagaaf nageenya godina Koonsoo obbo Hasan turan. Obbo Hasan akka jedhanitti torban darbeerraa torban kana nagaan hangi tokko jira garuu walitti bu'iinsi sun guutummaatti hin dhaabanne jedhan. Godinni Koonsoo kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'aniif hedduu miidhaman hamma danda'e gargaaruu jalqabuu isaallee tuqaniiru. Lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an keessaa lakkoofsi isaanii hedduu kanneen ta'an baqatanii gara gandeen beenaa Tsemaayiif biyyaayilee seenuu isaaniillee ibsaniiru. Walitti bu'iinsi sun miidhaa kan dhaqqabsiise hoogganni bulchiinsa lamaanii walii galuu dhabuu isaaniif qooda walitti bu'iinsa sana tasgabbeessu akka inni hammaatu gochuu isaanii yoo ta'u walii walii isaanii yakkuudhaan illee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Koomishinarri koomishina dhimmootii sodaa balaa naannoo Gama Kibbaa obbo Gantaa Gaarumaa walitti bu'iinsa sana tasgabbeessuuf hojjetamaa jiraachuu ibsanii deeggarsa gochuun akka danda'amuttis garee miidhaa sana xiinxaluu gamasitti ergamuu ibsanii jiru. Godina Koonsoof aanaa addaa allee gidduutti walitti bu'iinsi uumame guyyoota 8 kan ture yoo ta'u gama Koonsoon namoonni 10 gama aanaa addaa alleen immoo namoonni jaaduu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa aangawoota mootummaa godina sanaaf kan aanaa addaa sanaa tuquudhaan gabaasuunsaa ni yaadatamaa jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Kan eenya Tigraay keessatti hundeessame paartiin siyaasaa haaraan Baaytoonaa jedhamu paartiin adda bilisummaa uummata Tigraay waltajjii siyaasaa akka banuu fi mormitoota maqaa xureessuu akka dhaabu gaafate jechuudhaan Mulugeetaas Bahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Turkiin bitamtoota waraanaa dhibba hedduu Somaaliyaarraa gara Liibiyaatti bobbaaftee jirti jechuudhaan maddeen odeessii Liibiyaaf Somaaliyaa dubbatanii jiru. Bitamtoonni loltoonni Somaaliyaa kun humnoota Liibiyaa gama bahaa ka komaander jeneraal Kalifaa Aftaariin hoogganaman akka waraanan Turkiin bobbaafamu isaanii dubbatan maddeen oduu kun. Gabaasaa Edwaard Yeraaniyaan soratu dhiyeessa.
Liibiyaa abbootii waraanaa lamatti wal hirqabeetiin gamgamaan bulchuu jira. Tokko waraana GNA jedhee maqabaafate. Kaan ammoo waraana LNA jedheetiin maqabaafate. Akka daayirektarii miidiyaa waraana Liibiyaa Koloneel Khaliid Mahajuurii televizyiinii Araba irratti torbaan dabre jedhetti tarkina milishoota Tiripoolii jiran qarqaarteetiin dirsirtee lolte deebisuu fi waraana namaan fittu humna hedduu achi duulchifatte.
نحن رفضنا وصول الأعداد إلى 19,000 وعاد منهم 3,500 المدة الماضية وفي اليومين الماضيين يبدو أن هناك نوعية معينة
ورغو جاء كناتي سومالي فريتا جل أن أمو أتشي قوف لباتشون أمات مر كنامت تقوم مام موتم موتا نمسيرا ليبيا بلتوجرو وران جي اني جل مر كنسيف موتم مام وران جي اني أكا تقوم مام موتم موتا تي مم منستر فايز السراجيت تناف كركارو جلال فلانا كان دراب ولا دوجرا نسيرتي لفقاري لفاجرتو daarii lafaa jirti qabeenya guddaa qabdille sirte tana GNA fi LNA tolirra qabuu jira walirra fudhachuuf waraanni GNA kunin sirte tana waraana Khaliifa Haftaar kamaqaa LNA jedhamu irra deebifachuuf loluu jira. Oduun dhibiin ammoo akkum tarkii kataariilleen sirte deebisuu fi sumaalota humna hedduu duulchifteetiin hurfo jirti duultee achi ga'uyyuu ooltedhan footoo waraana kanaallee miidiyaa Arabaa hedduu irra babba'uu jirti. Tarkiin cibra waraana hedduu Somaalee fayyatti qataar waliin taatetti waraanaa fi basaasa Somaalee hedduu leenjifteef akka oduun miidiyaa Arabaatti. Paul Sullivan, America Washington DC University Tisbiya National Defense University jedhanitti barsiisa. Tarkiin waraan namaan fixan Liibiyaa xoofuuni waamamaati jedha. Maan jennaan akka jechisaatti namni tarkii ibiddi sun duuduun fedhu abbootii waraan Liibiyaa yoo waladhani marru hedduu waraan waliin fixan qaxaraataniitiin biyyi dhibii walitti yaammatan. Pireezidaantiin Liibiyaa Khaduriilleen waraan ofii dhugeeffachuu didee jennaan waraan ofii diigee waraan dhibii qaxaraateetiin ala bitate. Rami Abdul Rahman dhaaba British jiru harakkoo Siiriyaa tootkeessu hojjeta. Tarkiin jar namaan fixan humna 18 sirte keessa filatteetiin Liibiyaatti duulchiftee jedha. Taatullee akka oduu himaa waraan Liibiyaa Major General Ahmed Al-Masaariitti waraanni Siiriyaa guuranii dhufaniin kunin humni hedduun torban darbe keessa bidiruu duude Tiripooliin qaxxaamureetiin Xaaliyaanatti baqachuuf karaatti bu'e.
Ka dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Imalla jiika yeroo kaan amantoonni musliimaa miliyoona 2 ol ta'an waggaa waggaatti makkaatti walga'anii ayyaaneffatan sababaa vaayirasii koronaa irraa kan ka'e lammiiwwan Saawudii Arabiyaa fi jiraattota alarraa filataman 1,000 ta'an qofaan roobii irraa eegalee kan ayyaaneffamu ta'uun beekamee jira. Saawudii Arabiyaan namoota biyyoota alaa torbanneen dura fo'atamanirraa kan hafe imaltoonni biyyoota addunyaarraa ayyaana hajiif gara makkaatti madan akka biyyattiin seenne uggurtee jirti. Imaltoon alaa filataman kunneen umriin isaanii waggaa 20-50 gidduu yoo ta'u ayyaanichi hajii jalqabamuu isaa dura torban tokkoof hoteelota isaanii keessatti akka adda baafamanii turan taasisaman. Eega ayyaanichi hajii guyyoota 5 geggeessamee xumurame boodas torban tokkoof namarraa adda ba'anii ka tursiifaman ta'uun beekamee jira. Saawudii Arabiyaa keessatti agammaatti namoonni 200,000 to 1,700 ol vaayirasii koronaan qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u kanneen du'an gara 200,800. Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka karoorfametti manneen barnootaa waggaa barnootaa haaraaf banamuuf yeroo torbanneen agi tokko hafanitti itti aanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peens ka bulchiinsi pireezidaantii Tiraamp. Barattoonni kallattiidhaan manneen barnootaa deemuun barsiisota isaaniirraa barachuu filate deeggaruun dhiibbaa gochuuf jecha arra kutaa Noorzi Kaarolaanaatti malanii jiru. Hoogganoonni kutaa sanaaf falmitoonni kabiroon garuu sababaa vaayirasii koronaaf jecha mirgi waan filatan murteessuu naannoleef kennamuu qabu jechuun falmaa jiran. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Joorjiyaan kadheenya du'an boqotan miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsiif qabsaa'aa mirga uummataa beekamaa Joon Luuyisiif har'a galma mana maree Atilaantaa jiru keessatti sirna geggeessaa deemsisaa jirti. Reessi Joon Luuyis har'a waaree booda galma gamoo mana maree sana keessa kaayame uummanni itti yaa'ee daawwachuudhaan kabajaadhaan nagaasa dhumaatti dhama jedhamee jira. Joon Luuyis dhukkuba kaanseriitiin waggaa tokkoof eega dhukkubsataa turanii booda umrii isaanii waggaa 80 torban dabre boqotan. Waggoota 33 Atilaantaaf naannawa isheerraa filatamanii tajaajilaa turan Joon Luuyis. Sirna awwaalcha isaanii dhuunfaatti boor waldaa kiristaanaa Dr. Martin Luther King keessaa tajaajilaa turan Ebenezer Baptist Church jedhamutti eega geggeessamee booda reeffi isaanii bakka awwaalcha Atilaantaa keessa jiru ka South View Cemetery jedhamutti kan awwaalamu ta'uun beekamee jira. ጠገፈቶት ከኛ ወዱን ራፍቀም ነው ከነማ
ቪዮፋኖ ሮሞ ጀጋሶ ጀርተን ጥንታለ ሲያሳ ጀዋር መሐመድ አርደማሮ ሰደሶ ቲፍማን ሙርቲት እንዱፈኒት ህመተን ቶርባላማ አንዱበትማን ሙርቲት ዴቤ ጀዋር ሚሎቶ ገንቶ ታፍሚሲንሶት ፓርቲ ሞርሚቱ ኮንግረስ ፌደራሊስት ዮሮሞ እጄቻ ጫሩ እንደሳት እንዱበት ቦሪያ ቀባማን ከይሰተኩ ለደቸርራቲ ፖሊሲ ለን ዋን ኮራዴ ጀደማን ሙርቲት ቲመት ያክ ጉዳ ጀነንቲ በላም ቶርባላማ ጋፋታን አቡካቶቲ ጀዋር ፋንሞ ውጂን ወጀታም ጋሃሚቲ ቆረቶቲ ፖሊሲ አማት ስላህ ዋን ኮራኔ ጀላን ፍጣኔት እንዴሱ ቀበኔ ጀላኔት ማን ሙርቲት ቲመተን ፖሊሲንሞ ወኒ ጀዋሪን ህመተን ረፉ ጉሩ ኦገንቶት ሞቱማ ጀሱ ፊያሉ እጄቻ ፖሊሲን ሸከሙ ሰባብ ሰብለሞት ወልትቡሱ ያቆልታላፍ ባላዋን ታቴፊ ጀላኔትን በላም ጋፋታን ወቦቱሊ ባይሳ አቡካቶቲ ጀዋር ከይሰተኩ ትግስት ገሜ ዱብሴ ኦልማን ማን ሙርቲ አራካም ትለየናል
ከዲያ ደኔ አቡካቶቲ ዛኔ ነመቶርባዎች እንዲያከኒ ፖሊሲ ነው ሮናቲ ነምጌ ተጥቶጂ ወነጀ ተጀሉ ገባ ከማናውርቲ ቢኤስ አቡካቶኒ ኦጂነ ዘታነ ጀራ ኩኒ ጋሃሚቲ ነይ ሮካነ ጌተ ተጥሙራኒ ዲኤስ ጋቡትራኒ ካንጀሮሊ ሰኒ አቆራቶኒ ዜሮ ደወለታ ጉያ ቁራፎኖ ፋከነ ወጀኒ ጋሃተኒ አቡካቶኒ ጉያ ኩንከነ ሞንካቡ ዜሮ ሳንጋፈተኒ ኩለተማንካቡ ጀራኔ ጁራተርባኔ ገርጂዋቢ ኤጋሞኪ ታባተሉ ካሃተኒ ካናግዱቲን ኦፖጆአል የናው ካን ይባታለት ያት ዴቪ ማናውት ይትከነኒ ትረኔ ኢሳን ካንጀረኒ አንና ማናጋ አንካፍ ሳውዳ ናጋ አንካፍ ሳውዳ ቢየከነት ገሌ ናሞኒ ሂዳከኒ ሞት ማራ ፈልማኒ ዩ ኢከተኒ ከሳን ቢየከነት ገትገለን ጎለ ኦሮሚያ የቱከ ሰዴሜ ሜሻ ኩማተቆል ይከጭጨ ወጥማቴ ከነሞተ ዘሩካ ናሞተ ነጋተው ከኛ ኩኒ ዩኒየር ጋርዲዛ አከሳን ደንተነ ነቲ ናማቲንዴስ ነ አከናሚዱ አከቀበኝ ባዶቺንኮ ነ ኮቲ ማዚያ ሳቲ ማለዲማ ፌራሚቲ ኮሮና ዴባ ጀብስ ኮሮና ያካ ኮንታይ ኮሮና ዚያ ሳቲ ካናዲዩ ፈለከንተኡ ኮሮና ከነቲ ፎፍሲዛኒ ባሲንታኔ ሞቱማኔ ስፓሱ ኮለቶ ተላማሱ ፖሊቲ ለማሱ አቡካዶ ተላማሱ ኮንታይኒ ፎርማተ ከንተው ታኒ ሃሳ ነጋታ ሲተኒ አዛ ሲያዛቲ ፕሮሞካ ማለኩኒ ካራማና ሞሲቲ ካንፕራሙ ዲቲ ታታና ማኒ ሞርቲያ ከናውቱ ጀኒ ማናሞ ዲቲ ኢታካና ኢስታኒ ሩክኒ ሞርቲ ያና ያደም ታመርጋቲ አፈርገይ ናሌ ጎደ የሮጃ በለጣ ጉያ ኩዳላ ማጀቱንጋ ኩዳተ ተጋዴት ኩላ ማብጅደሙ ትብይ ለመጅራቲ አከለ ኮሰዳንጂ
ቆራና ዲሃቴ አመስ አቡካቶኒ ፊ ኦቦጃዋር ሞከራከይ ሰዋንጅሩ ህምተኒ ቦዳ ለደቸራ ዴቢነ ባለንጋ ማልቱሬ
ያኪኩን ወልታታ ያኪባላ ኢትዮ ደዳቺ ናወተቢ ለአሄቱ ከወሊንገቪ ኦጂኑ ጀነኔ ኦጂኩ ዛቲ ኦጂራጋ ዳቺ ታካምቡቢሱ አልግኔጅባ ተናዚየ ወደወለታ መለኑ ገናሙ ካማቱ ጉሩ ነንዴጄ ዋንቲኩ ባላና ጆደታቲ ታሞተ ደታንዴ ገና ይትራጋታ ለታፉ ደቱ ገራንቴዚ ሮኑ ገናሙ ካማ ኡልቲና የኪታው ጆንካቴ ሮደወለታ ባንዳ ወንጀሌ ማኒሙርቲ ገልሜ ኮሮና ፖሊሲ ዛፉ እደቻ አዳንኩ ቴገረ ደቂቃ አሁንታ ሙታን ሸኒ ጎደግ ገልሜ ኮሮቴ ጎደ ካንዳ ለጀከ
እጋን ከናወል ቀበቴ ሃል ከይሰ ትሮን የሮደር ወቦጃዋሪ ሮማና ሙቲት ዲያተንቲ ማናለ ፈጀላቲ ደማኒጅራቹ አከ ቆሩፊ ማቲዳንስ አከ ሴረ የሙት ወለርጋ ከንጅረ ይማኒ ከንረቲ ወን ቆየህ ጅራማ
ባና ሙቲት ሙባሳ ባከንዩ ከለይሳ ነገ ዱክሴንቱሬ ማቲ ወጂና አንዴት ወልዱክተናማ ቆየህ ጅራማ ቶርፊ ከሲከሳ አኩዋ ዋኒ ቆየህ ለዚ ሃቲ ጆዋር ቦካኪትላ በተኛ ከሳንዱ ቢሰን አጀጀሜ ጋፈ የጀሙ ኦጎጆዋር ሃለከናን ቢሱን ዴቪ ጀይ ማነቶል ዴቪ ኛተ ጉያ ተቆ ለገቴ ጀና ነቺ ወሊን ተተኒ ማና ወይ ጃረኒ ማና ቲተከን ቲያተን ያተካኒ ወሊና ሳንታ ከኢራ ዘርወመዩ ናኑ ከነካንዲ ማኒ ናሞታ አፋኑ ሞቤ ከፍተኒ ለብራጋጉ ዮኑ ካሰውኑ ጂቲ አሰውን ደንዲኒ ከንጀሪ ቲግራ ገሩ ማና ሙቲ ተረኮሚ ከነንካስነ አመቴ ፎየራ አንቴ ፋተው ፋተው ያጊት ቢቻ
ኦቦ ቱሊ ባይሳ ከሬ አቡካቶታ ኢማ ኦቦ ጃዋር መሐመድ ኢፊ ነሞተካን ኢሳ ወጅን ቶ አናጀለ ኡልፈመኒ ሆርዱ ፉከሰይ
odeeffannoo nuun kennaniif ulfaadhaa isiniin jedha.
Fayyaa taasisa.
Ani Tigist Gammeeti, New York irraa.
Oromiyaa tamalee biqiltuu dhaabuu jiran akka du'u arganneetti pirezidaantiin Oromiyaalleen warra Shawaa Kaabaa aanaa dagameetti biqiltuu dhaabu keessaa tokko Tsahaay Damtootu nu erge.
Har'a akka naannoo Oromiyaatti duula ashaaraa magariisaa jechuun biqiltuun miiliyoona 340 ol dhaabuudhaaf godinaaleef magaalota Oromiyaa hunda keessatti biqiltuun dhaabamaa ooleera. Duula biqiltuu dhaabu kanarrattis pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hoggansi naannoo hedduun hirmaataniiru. Obbo Shimallis godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo fi Dagamitti biqiltuu dhaabaniiru. Ergaas dabarsaniiru. Biyyi kun osoo qabeenya uumamaan badhaatee dargaggeessa humna oomishaa ta'e bal'inaan qabdu hiyyummaa keessatti argamti jechuun kanaaf falla dhahuudhaaf tarsiimoon bocamee hojiin eegalamee jira jedhan. Tarsiimoo hiyyummaa keessaa bahuudhaaf wixineeffame keessaa duulli ashaaraa magariisaa kan bara darbe eegalame isa ijoodhas jedhan. Biqiltuu dhaabuun kunuunsuun dhalootaaf magariisummaa dhaalchisuuf hojjechuunis barbaachisaa ta'uu ibsaniiru.
Ashaaraan magariisaa dhaloota irraatiifis hundaa ol immoo dhaloota boruutiif dhaloonni boruu dhaloota gammoojjii keessa jiraatu duntaan qilleensa gaarii keessa jiraatu dhaloota bishaan dhabee rakkatu duntaan bishaanitti fayyadamee jallisiidhaan misoomsee jiruuf jireenya isaa sadarkaa olaanaatti jijjiiru dhaloota lafa gabbataar qe'ee gabbataar. Dhaloota taa'uuf immoo dhaloota waan dabarsuuf harkaa qabaatu akka ta'u bara kanas akka naannoo keenyatti biqiltuu biliyoona 3.4 dhaabuu irratti argama. Hojii dinqisiisaa amma sa'aatii kanaatti raawwatamee jira.
Qonnaan bultoonni ooyiruu isaanii irratti biqiltuun mukeen firiin isaanii nyaatamu kan akka maangoo, avokaadoo fi kanneen biroo kilaasteraan dhaabame akka ibsanitti dhaabbiin biqiltuu bara kanaa ashaaraa magariisaa kaa'uun cinatti wabii midhaan nyaataa waggoota muraasa keessatti mirkaneessuuf kan akeekedha jedhan. Akka qonnaan bultoonni kunneen jedhanitti lafti bara kana biqiltuun avokaadoo irratti dhaabame kanarraa oomishni argachaa turanii fi bu'aa isaan yeroo avokaadoon kun oomisha kennuu eegalu argatan dachaa wal caalaa jechuun ibsaniiru.
Durii midhaan nyaataa midhaan adda addaa xaafii, shumburaa, garbuu maal waanne midhaan nyaataati. Egaa midhaan nyaataa kana hin oomishne malee lafichi midhaan nyaataatti irratti daddabaa jira oomisha kennuu. Oomishni oomishnes immoo eksipoortiin ta'u. Biyyuma kana keessattanii waatamee ta'uudhuma. Amma mootummaan immoo avokaadoo kana eksipoortan godhamu maallaqa biyya alaa hannuu galchu waan akkasiititti nu barachiisee itti deemaa nuun jedhee waan nuun jedheef waan ga'ee mootummaan irratti xiyyeeffatee ta'u wanno jedhu san nuyis itti gallee raawwanne haala ga'aadhaan ofii keenyafis guddannee biyyas guddisuu akkaataan itti jammarree jechuudha. Kunuunsa bichaadhaan barbaadu namoonni anafaanallee kana keessatti kiraastera kana keessa gale warroota hin beekne kunuunsa godhuu bichaa akka godhaniidha. Kunuunsa hoogaan amma hanbarreen gaddaa amma kana ga'ee jira. Oon kunuunsin immoo gaduma bada.
Akka yaada qonnaan bultoota kanaatti hojiin biqiltuu firiin isaa nyaatamu kilaasteraan lafa qonnaan bultoota irratti dhaabuun kun qonnaan bultoota humna hin qabneef tumsa guddaadhas jedhan.
Kilaasteraan oomishuun wal gargaarsa ta'a. Daddabaan nu keessa hin jira. Gabareen bifa qaba. Soorichi hin jira. Giddugaleechi hin jira. Gabaree daddabaan hin jira. Kanaaf gabaree daddabaanis soorichis giddugaleechis wal gargaaree kilaasteraan akka hojjennuuf hin gargaara jedhee yaada. Innaa gabareen hundi waliin qixxaatu. Qonna xaafiitti irrattis qonna shumburaatti irrattis wanta gabaree humni isaa jechuudha. Kun immoo kilaasteraan yoo hojjan hojiis wal gargaarratti baasii addaatis waan inni jiru wal gargaarratti wal jajjabeechine bakkaan ga'uudhaaf nu gargaara jedhee ta'ee yaada.
Dhaabbiin biqiltuu guyyaa tokkotti miiliyoona 3 ol dhaabuuf jedhame ganama sa'a 12 irraa eegalame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damtoo Finfinneerra.
Viyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Paartiin Zimbaabwee bulchuuti Zaanuu PF biyyi isaaniitti ambaasaaddara Ameerikaa Brian Nicholas nama dhibaaf jeequmsaan deemu jettee Ameerikaa illee himatte ambaasaaddara kana biyya baasuuf doorsifte. Tan malee mootummaan Zimbaabwee nam 14 wanjalaan poolisiin barbaaddiyyatti maqadhoofte taatullee waan himatanii wanjala warraan maqeeffatan kan maqaan dhoofne. Paartiin mormitu ammoo mootummaan hiriirummaati rakkoo himachuuf jimaata qopheeffatetti dubbii jijjiiruuf tan tolchuu jiraa jedha. Kolomboos Mavuungaa Taraareen erge nugusuun itti.
Parti Zimbabwe Bulchajiru Zanu PFT Foduhima Kantan Patrick Chinamasa Witata Dengada Garatiati Ipsalatanin Arifi Ekamsa Motuma America Fi Ambassador America Zimbabwe Tijirani Brian Nichols Ratikaban Ifagoran Aka Oduhiman Kunjeraniti American Kara Ambassador Brian Nichols Riri Mormi Motuma Balale Fatu Jimata Rufu Aka Aden Somogoturan Party Mormitota MDC Jetamu De Gesagoti Jetan.
If he continues engaging in acts of undermining the Republic, mobilizing and funding disturbances, coordinating violence,
Umata Kakasu Hokara De Gersama Lakagotu Akasumasi, Jekumsa Kindesu Dabalate, Lotus Endoda Legisurat Bobo Kanitu Yote, Republicicha Balav Satalawante, Hogansi Kenya, Ajajatuma, Biegatise Akabo Ajajura, Boratinjaru. Diplomatin Amalakas Labbe Gorachu Hinkabu, Seran Bulukaba, Brian Nichols Garu, Serat Abesa. Ambassador Nichols, biye kana kesati diplomati hunda uli akahintane, yada chisi unui fena, inuma Amerika ra wambara nuhinkamnu ture kanjaran. Harare, magala gudo biyeti kanjiru, embasin Amerika, wanjet amekana kasumazi, ambassador Amerika biya ariufi, dorsisa goda amekana afi, devin batalatilate injiru. Gamakani ngaru, diben gamtan sochowu parti Zanu PF kesati mulatu, jecha jajaba United States retit agama jiru, sababata umala jedu, koleji politekniki harareti basiza hariru adunya kantan, Alexander Ruzero.
Because it's undiplomatic, it's uncalled for, a party functionary and calling the United States of America as ambassador a party.
Kami baati toko ambasador Amerika tin kashlabbe serat abe sejachun jecha diplomasi miti. Jedamu umti itti hinturre, sirri miti. Kanumammo weta biyettin Amerika nota gara lafisachuf jecha dolari milioni ibbashani haga milioni ibbasagali baasi gote ogweyetu sera bobbaafte jirtutin. Hal kun hala diplomasin walgare fannan itti heddumata ture sa barakuma lama tokko aga kuma lama torba gidduti ture sanatti nudebisa ture kanjaran. Pippin yamma Zimbabwe li mullatu kun maddisa embasin Amerika Zimbabwe jiru. Hidamu gazetesa bekama fi hoggansa mormitootan qabate sirri akka hintain dubbachuusaatini. Polisiin gamasaatin. Reporter di Tokofi, Hoggansi Parti Transform Zimbabwe jeramu kan hidaman, Rira Mormi jimata arratti hokkara leellisa waan turanifi jedam. Amerikan mo hidana kasisun presi walabafi mirga dubbachu ugguruda ejjenno jedu qabdi. Deeggartoonni namoota lameeni mo hidamuun isaanii waan biraaf miti. Sababaaduma malaammaltummaa mootummaa keessa ifatti dubbataniifi jedu. Polisiin Zimbabwe maqaa aktiivistoota politikaa 14 ni barbaadamutti ifa godhee jira. Maaliin shakkamanii akka barbaadaman dubbachuu baatusin. Paartii mormitoota Zimbabwe MDC yookiin sochii jijjiirama dimokiraasiif jedhamuuf oduu himtuu kan ta'an Fajaayi Mahere tarreeffamuun maqaa namoota sun gocha doorsisaati jedhan.
We take the view that the publication of this wanted list is an attempt to stifle the attempt by citizens.
Makana muta galme nibarbara muti matansani basu sana lami wan Zimbabwe adulisa sodomito kut uhukanam. Nagan hiriru jiran aka sagale sani ukamsu tifuranam. Sana kofamti aka dosatis nilalla. Umati mirga heran latame fitifayedamu kawa. Sana akka hin fayyadamneet orkuuf yaaluun heera carsuurra darbee sirna kanaleeffataa fi seera dhabeessadha. Deemsi sun lammiiwwan Zimbabwe kamiinuu dura dhaabbatamuu qabaa ture kan jedhan. Xumura torba darbeettis ministirittiin dhimma beeksisaa Zimbabwe Monica Mustabungawa United States Zimbabwe jeequdhaa fi ajandaa hamaa qabdi jechuudhaan dubbatanii ture jecha isaanii sanaaf garuu. Raga kabatama desu basaliyu.
Hatu ara presidente Amerika Donald Trump, Melania Trump, bannu kudani shaniti indurat nama huji modeli hujja chabay. Talota nambiya Sloveniat, egi jarsisi presidente tayi aga gudda nama mati jabe facha siyasa chala gudisum ijoller jerti Caroline Prusso tetnu erge tujbenutem
Gistiduren United States Melania Trump yeromara inna bulatan ofit tamantadan uccumi dagaw fatane chesto biye Slovenia tikan guddotan kolu galtu lammi ummata miliona lamaqabu bakkamay yuhreon nisani jiratan lammi Yugoslavia Hiran Sani Jolumma Mirjana Jalancik akasjet
She was very positive. She liked reading books.
Baye na magari turan. Kitabota dubbisu jallatu. Uccu designi gochu jallatu. Uccu wan mo faare sani akka harat hoddu jedan. Uccu jallachu sani garhu ji sani jalqaba gara United States akkadu fanif sababata itti sangese.
She's the first immigrant to be First Lady since Louisa, who was the wife of John Quincy Adams in the 19th century.
Erga har awra president of the United States kan jarra ku salgafa John Quincy Adams as holugantu gifted to the United States tan isanjel qabati jedan Melania wogota digdami afur kan sani fangafan Donald kan walergan bakabashannana yokan party tiyoto barakuma lamaf shanke sawalfudan Baron Trump wogatanu dalate erga ilma John F Kennedy kan barad ibeku sagali jatami sadi kesa as ilma presidenti umrin tqoti Baron President Trump, why her or Rasani, akasiran.
She's an incredible mother. She loves her son Baron so.
Isen her or Ragarida, ilma she Baronin, by ijal ati, jiran.
She's enjoying his school and his sports. He's a great athlete, and I just want to have him out of the spotlight for now.
Mana barnota saf, sportin ijal ata, athletic mar. Amma ummata tutun bain akkanne turun feda jedan Melania ofisani imirratti fulle fatan yojrate male agas ummata tajjasin ban dulli dedemmaq insa kan ofisani kan bibest jedam kan nagenya fayuma jolle ratti fulle fatu baatiya dole sakes dubarto to qofa jolle guddisan kanneen qubsumana moto mane jirenyan alata anke sejiratani laqana fere dulli bibest tedabaludan media hawasarat namadosisus nibalale fata
Today's technology provides people with a digital shield to hide behind.
Technology jabana namonne agugi sajala dahatani itu ofin beksisin bakka namana mayadu tigafata maqabu fudatani ijolev gaesonni akka dajjabatan nigoda yero tokkommo hammenis lihoje tama jedan Melanian kanabban warran sani Twitter irratti yero heddu mormito tasani jechan anelanchise mulinatti yadan kennan Chamarre dimqillensana anno falmitu Greta Thunberg inna sanqosan wajirri sanif sabasin gifted race presidentin akuma namonni gaile qaban kabron godan yero tokko tokko akka addadda tibbachun sani ifagalada yero itti ofisani ratti fullefata musjira inna president Trump flannen jifatan Slovenian kabaja sanif jecha inna sirne hirbu senu presidenti wuccu san uffatan kamulis sida ijare Adolesa Afurkan Wagakana, Jechu, Guyana Buma Americamo, Kanem Yaka Hojetanin, Sidansu Ibiditik of Sifame.
It is a daunting task. It's easier for first ladies of states who have played a similar role in a state.
Gifted Hojiwal Fakatu Jetaturani Fiojinku Salpada, Namakanadra, Motumakesa, Odan Kabani Guru, Ojit Chimara, Jiran. Melania Trump, Amantinsani Katolikida. Erga Jacqueline Kennedy as gifted re amantika tuliki hordofan sandrati. Gifted re America sanjal qaba afanu tashandubachu danda'ani.
It is my honor and great pleasure to stand here before you as the First Lady of the United States.
Akka gifted re United States it fula ke sandura innan abad bonu gammachu guddannat agama jedan. Woggot harfan darban raheddu fula kamera durattin iyatinu male. Intantonna kajalanit Melania Trump marsaati dabalaf gifted reetaw akka fedan ibba gochu dubbachu jalqabu malu.
Onna ragam nisan managahe sunubula saganta faana maratitaan. Ansora lakheti.